Ure mwapapati kama hasidi na wazushi nye Iso zenu eka eka mimi hazini kondeshi mie Majungu mnayo pika ya napita kama moshi nye Mimi nimekamilika kwangu miham nitoshi nye Naringia fungu langu alilo nipa manani mie Kama mwaona uchungu paneni gazi mkazi benye Anikera bure, wanikera bure na mie siyo levo yako nasema Nasema
Oya
ya ye Ati nilewe Nipe nipombe nilewe Kisha nifunge mkaja Nika ucheze msewe Asi ni waroho yangu Na mjua mwenyewe
Nilewe Nipe nipombe
nilewe
Kisha nifunge mkaja Nika ucheze msewe
Asi ni waroho yangu Na mjua mwenyewe
Chini mambo mimi kuniharibia Mimi kufaniki wawazi roho zenu zaumia
Nye wapishi wa sumu pikeni na mina kuja chochea
Amenifanya tofauti vitu kwa venu sitaumia
Anikera bure, wanikera bure na mie siyo levo yako nasema
Mimi
manikera bure Nikera bure na mie siyo levo yako nasema Ati nilewe, nipe nipombe nilewe Kisha nifunge mkaja, nika ucheze msewe
Sakafuni, itaishia ukingoni Alienipa manani, wakuni suia nani
Sinefoya